DJKibinyo.com. Download kupitia DJKibinyo.com.
Kibinyo Baba Nadia.
Oh my God!
Now my selector.
That is record. Yapa I chuma ba chuma chuma.
Now bring your little one man sound and pull it down. Come put it. Your little spit and your soul boy. You must think you can't have my experience. I would want. You must think I'm talking to last year. I get him down. No, no, no. No, 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 no way. You got to work hard for it.
Yeah! All right, Natano, twist us in a sour. Hopa. I put you 114 over. I'm on your money and I'm too good about it, Mr. Mamo. And 20 up to my show. And if you want on the target to the Cody, I'm going to buy the sun to the cardiac. I'm going to sell you my car. I'm going to sell you my body. The sun to my boy. My body to you. Yele vakacha, yele vataila, yele famyo pa makene na mazigila. Yele vakacha, yele vataila, naiti kari upo wakse chila lila. Yele vakacha, yele fa, anejesha mwendo kasila kene pata zidila. Yele vakacha, yele vataila, yele fana fosie sabwa na asila. Yele vakacha, yele vataila, yele famyo pa makene na mazigila. Yele vakacha, yele vataila, naiti kari upo wakse chila lila. Yele vakacha, yele fa, anejesha mwendo kasila. I can never just see you. You never catch ya. You never tell ya. You never find a fossil. You never want to see ya. You never catch ya. You never go on a jump. You never match ya. You pull a gun on my jump. Look at my pop on a bisha. I saw boy keep figuring if you pull on my combo. Say to me like I know. You don't even pack your bunker. Keep some vision to cut you off. I find your gas can you only. You just like a man get so dead and I pick what you need. Mishka can I pick up when you chucky. Go call a boat or cash out on my chucky. Kita kita kipo pote anapaki Nekwenye spala sema ni kutebaki Choba, 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 choba Mwetu wade iwaka nekuna lesen Mweza kona chotaka nisi wanaden Chile bosi anawaka ya nataka ten Sala fucho konki bandana nipige chen Choba, choba, choba Misi takini ya chen Mweji sikati mecholesho minyuku mekuja Mekisa kuniteka kilio Nasi ya milipiche kesho Meti napa imetadu aja mepige tukio Nede iwaka kaniponza Mili muamini kumbe kiponza Mwende iwa kaka niponza Mili muamini kumbe dele fakicha Mwende kiba ofi na jautahia Mixa pancha dele na chanchipia Nasijui kepata wapi ujasiri Kaka kwenye fole ni ananyanyi wata Mwende manena kama kwa lita ila dele fakishanto Tweli moja diho, tweli moja diho Nekama kwa lita ila kwenye moja divas Tweli moja diho, tweli moja diho Nekama kwa lita ila dele fakishanto Tweli moja diho, tweli moja diho Kama kwa lita ila dele fakisha tu Chuli moja diho, chuli Mwenye mani, honi kiba ofi na jauta ila Mixa pancha dele na chachipila Nasijui kapata wapi ujasiri Kaka kwenye foreni ananyanyi wata Nekama kwa lita ila dele fakisha tu Chuli moja diho, chuli moja diho Nekama kwa lita ila kuli maja divas Chuli kukubali sana mambo Chuli pali zirikari nyumbani mutu Kukubali sana watakazari na sholari Chuli pali macho simeri Nakubali sana mamboi Asirikari ya matoni chakano ile Nakubali sana nojori ya sikuku ya juwa Etu nipane chukuseli jenelo kresi Nakubali sana majani Etu nipse wa show Nakubali sana sirikari ya mbugu toka chama Atu nipane mude mude sia Sirikari ya majani kikosi Atu nipane babo tempo Nakubali sana nyewani mikuki Nakubali sana mamboi sirikari ya westi wida Humo Nakubali sana mamboi
Tonde kindama mwanangu mzwa mekwaju Kuliza baba, umo umo Sana tu, shire
Yeah Sirikari ya bichi sabibo Kuwari sana sirikari sema ribladi Yetuwe ya pokse wa shona kuwari sana liyego mashari Kuwari sana sirikari ya kiri soni Sirikari ya tuka Yetuwe ya pokse wa shona kuwari sana sirikari ya bage moro Sirikari ya kiwa mkwa Sana tu mamboi Kuwari sana sirikari Sirikari ya odi chagi Kuwari sana sirikari ya goma mpia Nobody to you.
Tuja.
Mama kumpe mistake, kuovateki Kujikomboa ndo sika feribeki Sina imani ila betari fafeki Kukudio pukodi weki Siku mefika Nimewalia Kukumsika Nefikiria Kwa itaba kipicha Kukunaria Semini kabisa Umo Siku mefika Nimewalia Mwene kukumsika Nefikiria Kwa itaba kipicha Kukunaria Simoni kabisa Yuko wapi na midan
Rai rai mo
Yuko wapi na shetan Yuko wapi Diego Costa
Hala sobe mavepo
Yuko wapi na kikucha
Rai rai mo
Kwenye mwane mwage poka chene Tuwezi waone Mwage poka chene Tuwezi medane Pina tako chane Tuwezi shetane Pina tako chane Tuwezi shetane Mwage poka chene Tuwezi waone Mwage pewe wane Tuwezi waone Pina tako chane Tuwezi masuta Pina tako chane Tuwezi siku mefika Nimewalia mwane tukumsika Nafikiria ndo itaba kipicha Kukunaria siamini kabisa Kwenye man yuko wapi baka buka Yuko wapi baka disonka Yuko wapi baka para Yuko wapi na shetan Kwenye mani mwage poka chani Tuwezi masura Pina tae wane Tuwezi waone Mwage pae wane Tuwezi masura Pina tana kuwani sana Serikali ya temeku Serikali ya kumitoni shamba washa washa Serikali ya mtasari jome Etuwe japo mamboy Nakubali sana serikali ya kigamponi Serikali ya mpagi alamtoni kidichu Nakubali sana serikali ya skani chocho Nesana tu mamboy Nakubali sana serikali ya mwajoge Etuwe japo mse wa show Nakubali sana serikali ya mwanenyamara Serikali ya kocha Nesana tu mamboy Kulu ya lamu wanafungo nyuma kitu babu Hey mare mwenye siku po nyuma mblanko Hey kama mwene wa tuwele wa sipwene wa sipwene mwene wa sipwene mwene wa Hey sana tu mamboy
Now bring you the cool man sound and quick it down Come put it
Asuri kari kari Asuri kari papu Asuri kari mtaila mtu kasi Asuri kari opacha bude
We got to work hard for it
Kuku wakijua kontom tutakula chips kavu